hatachi kazi, nataka kuishi kama mfalme. Bora nivae maski umaskini na ukata, siwezi ishi mnyonge. Zegi alila ali bimsaka tonge. Bora nivae maski umaskini na ukata, siwezi ishi mnyonge. Chora ramani lipo ruzuku, na chapa kazi sababu sina ndururu. Maisha hayo naweza kushika mtutu, which nina jero nipe buku. Nakata kwa mnyonge, bora waniogope. Sazi kwa mtumwa siku zote. Wanataka kona tunatubu, sina tena woga ni tayari kwa lolote. Umu pesa yangu kwenye dili ni arama, ndo utajua jesho la mtu sitamu. Pesa nyekundu zina mwagi kadamu, temo biashara zina bonga kalamu. Hari kutu ya, hari kutu ya, hari kutu ya, kutela ya.
Toka nipo kid, nimebeba misingi, nishapita vipindi, nika stand strong. Kinyonge ningewa bendi, shout kwa dingi. R.I.P. uli niambiaga mini mshindi. Nisha cheka na kima, mabuwa ni kabuna. Squeeze sibongi tena ni vitendo vinasema. Umaskini sio sifa, umaskini sio heshima. Hasira zangu zimewipa, ndo maana silewi jina. Na all I need in this world of sin is me and my money back. Nah, not for war, come on, and soft. Cool, sweet, so price tag. I put my shit together, my eyes kwenye pepa. Michongo ikijipa, wakitimba tusha sepa. Kama jafarai, kimentali ya ukisoni, weko bode au kwa pipa. Wow, cool.
Siachi kazi, nataka kuishi kama mfalme. Bora nivae maski, umaskini na ukata, siwezi ishi mnyonge. Zegi alila ali bimsaka tonge. Bora nivae maski umaskini na ukata, siwezi ishi mnyonge.
Grandmaster.